buri mu Rwanda yubaha ibyemezo by'inkiko cyane cyane ni yari by'imyemezo mu rwego rwa nyuma ariko aha ngaha twakibutse yuko idusijya gutangira ntabwo ari Rwanda rwasabye ko amasezerano abaho guverinoma y'Ubwongereza yarabisabye Rwanda rurabisuzuma rurayemera tunibutsa kandi yuko no mu nkiko ntabwo ari guverinoma y'u Rwanda yari ihari ntigeze bahumuburanye yaba umuburanyi cyangwa se umutangabuhamya cyangwa umutangamakuru ni urubanza rwari hagati y'abarize guverinoma y'Ubwongereza n'ubucamanza bw'Ubwongereza gusa icyo u Rwanda ruvuga rutemeranywaho n'icyemezo ni ukuvuga yuko bimwe mu byashingiwe ari uko abahungira mu Rwanda cyangwa se abazanwa mu Rwanda nk'abimukira cyangwa nk'impunzi bahagirira umutekano muke muri ubu buryo bwo kuvuga yuko ngo basubizwa mu bihugu baturutsemo ibyo ngibyo rwose u Rwanda ntabwo rubyemera rundi butse yuko uyu munsi mu Rwanda hari impunzi zirenga 130 zibaho mu buryo guverinoma zifasha ifatanyije n'umuryango w'abibumbye ishami ryita ku mpunzi twibutsa ko twakiriye abimukira bavuye muri Libya abo bimukira 90-95% ku ijana barangije kujya mu bindi bihugu mu nzira zemewe n'amategeko ndetse bajya muri ibyo bihugu by'i Burayi ko uyu munsi twakiriye abakobwa bavuye muri Afghanistan ntawe uyobewe uko igitsina gore gifashwe hariya barahari nta kibazo bafite kandi nanone kuba abantu bakwirukanwa cyangwa basubizwa mu bihugu bavuyemo ari Ubwongereza burabikora ari Amerika irabikora ari Abafaransa babikora ahubwo wavuga uti abo bantu birukanwa bate kuba ibindi bihugu bibikora u Rwanda rukaba rwabikora rugendeye ku mategeko ni ikihe kibazo
ariko urukiko rw'ikirenga cyane cyane rwashingiye ku ngingo y'abimukira boherejwe mu Rwanda bavuye muri Isirayeli ngo baza koherezwa mu kindi gihugu iyo ngingo yo murayivugaho iki
none se urwo rukiko rwarahagurutse rusuzuma impamvu abo bantu boherejwe mu kindi gihugu ko ari byo navugaga u Rwanda ntabwo ari umuburanyi ariko nta n'icyababuzaga kuza mu Rwanda kureba uko impamvu abo bantu boherejwe nta cyababuzaga guhamagara guverinoma y'u Rwanda nk'umuburanyi nk'umutangamakuru nk'umutangabuhamya akavuga bati barabavugaho ibi ngibi ni mu bisobanure kandi noneho tuvuge ko n'abo bantu bagiye tutarebye n'impamvu bagiye niwo muco mu Rwanda ushobora gufata kesi imwe cyangwa ikibazo kimwe ukakigira rusange niba ari uwo muco mu Rwanda niba bavuga bati abantu 99% ku ijana iyo bavuye iyo baje mu Rwanda ari abimukira cyangwa se ari impunzi barirukanwa aho ngaho byaba ari ikibazo kuba rero ugendera ku kintu kimwe utaranafashe ingamba zose zo kukigenzura navuga ko ibyo byaragahoma muno
ukuzana ababimukira n'impunzi mu Rwanda n'ibintu byabimaze iminsi byitegurwa aho ngaho mu Rwanda hariteguwe n'amahoteli yarahari aho bazakirirwa aho bazakinira aho bazaba mbese ibyo bikorwa byose byari byarateganijwe kugira ngo bibakire bizakora iki nta gihombo kirimo
nta gihombo kirimo nk'uko abantu bakomeje kubivuga bamwe banenga abandi bagira icyo bavugaho niba inzu yarubatswe yari igenewe kwakira abimukira iyo gahunda ikaba itakibaye uretse ko nabonye na minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yandika yuko niba hari ibigomba gukosorwa bizakosorwa cyangwa niba hari ikindi cyakorwa kizakorwa kugira ngo gahunda yongere ibyutswe ntabwo inzu yabura ikindi ikoreshwa kandi byongere byibukiranywe byibutswe yuko yiganda ari uko abo banyamahanga bari kuza mu Rwanda bagombaga kwinjira mu buzima busanzwe bakabana n'abanyarwanda ntabwo ari abantu bari kuzajya kuba ahandi ahantu habo bivuze rero ko niba byarateganyijwe ko bagomba kubana n'abanyarwanda niba bitagishobotse ubwo banyarwanda ibyo ngibyo bazabikoresha ntabwo uzajya gusenya amazu ngo ni uko gahunda itashobotse kandi yakugira ikindi gikorwa akoreshwa
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR niryo byagaragaye cyane bisaba yuko izo mpunzi zitakoherezwa mu Rwanda ibyo byo murabivugaho iki
icyo nabivugaho ni uko hari ibyo bagaragaje bigomba kuba byakosorwa niba rero baragaragaje ko hari bigomba kuba byakosorwa nta gitangaza kirimo nk'abantu basanzwe bakorana n'u Rwanda imyaka n'imyaka ibyo bintu byakosorwa ntabwo bigeze bavuga bati turanze burundu niyo mwakosora akabazo kari aha n'ahangaha ntabwo abantu bashobora kuza mu Rwanda ibyo ngibyo rero niba byakosorwa amategeko afite uburyo atorwa afite abayatora niba hari inenge bagaragaje iyo nenge yavaho ntabwo ari cyo gikwiye gushingirwa avuga ngo kubera ko hari inenge runaka hari ikintu runaka nticyakorwa ahubwo ni na byiza kuba bakigaragaje ahubwo gitangaje ahubwo umuntu yabona ati kuki batanabivuze mbere ko nubundi basanzwe bakorana na guverinoma y'u Rwanda bavuga ati ni mukosora hanana ariko ibyo ngibyo nta mpungenge biteye nta kibazo biteye nta nicyo byahindura mu mikoranire hagati ya HCR na guverinoma y'u Rwanda kuko nkuko nabikubwiye n'uyu munsi bafatanyije kwita ku mpunzi zirenze 130 ziri hano ku butaka bw'u Rwanda.
Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe.